DatimSafi.com
MGM Records.
Away. Wake up, Tina. Tumzima, tutu, tumzima.
Anapenda chips mayai,
chips mayai, chips mayai.
Kalikutami, fukoni sina kitu ya nadai.
Chips mayai, chips mayai.
Ikimpa ugali anabisha, anasema bora tuachane.
Chips mayai, chips mayai.
Ikimpa wali anabisha, anasema siragio.
Chips mayai, chips mayai.
Samona nini ya jaga bila kisa. Anataka rudi anena Shisha pita Shisha mpata mwingine mapenzi ya mekwisha. Kama nataka we rafiki yangu tupige tu picha. Hawadangani rafiki zake tuende. Mara kanikata, mara kanirudia, mara kanitani, mara kanitalia. Mara nasikia baka tu haufa kwa ufasabia. Mara kapata bwana, mara kauliwa. Mapenzi ya funoga kapiwa simu walivyoachana karudi kwangu. Yeah, anajua kupata tu, hajui kukosa uyu. Yeah, anajua kudanga tu, mda wote majuju. Kiwangu mi, anapenda chips mayai.
Chips mayai, chips mayai.
Kanikuta mi, mfukuni sina kitu ya nadai.
Chips mayai, chips mayai.
Nikimpa ugali anabisha, anasema bora tuachane.
Chips mayai, chips mayai.
Nikimpa wali anabisha, anasema siagio.
Chips mayai, chips mayai.
Wanangu seme sise, wauni seme sise. Tuende tina, palira 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 papa popola. Alizani anapendwa kumbe wauni wanamchola. Shire 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 kila sikuwa shula video. Akipambishwa kidugu kati kati anasaula. Palira 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 papa popola. Alizani anapendwa kumbe wauni wanamchola. Shire 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 kila sikuwa shula video. Kipambishwa kidugu kati kati anasaula. Kile mkile mapepe, kile mkile mawenge. Kile mkile mapepe, kile mkile mawenge. Tuende kile mkile mapepe. Get him, kill him, a winky. Get him, kill him, a pepe. Get him, kill him, a winky. Twenty, kill him, yow, 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 quitty. Get him, yow, 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 quitty. Get him, yow, 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 quitty. Get him, yow, 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 yow,
quitty.
It's just put a jug of it. It's just put a jabasi. 20 skutadi nina nabotinyo acha basi. Sikutadi entertainment acha basi. 20 skutadi nina bangaina acha basi. 20 skutadi nina baba pi acha basi. Weka tena sikutadi nina YouTube acha basi. 20 skutadi nina kilisita acha basi. Weka tena sikutadi nina weka songo acha basi. Weka tena sikutadi nina bafaim acha basi. Weka tena sikutadi nina serando acha basi. Weka tena sikutadi nina namsefe acha ba bakaira acha basi. Yeye Achabas, Dasa, Achabas, Moipau, Achabas, Tegeju, Achabas, Mabara, Achabas, Ishirama, Achabas, Webkari, Webkari, Maniga Chuse, Ibira Kuchoka, Mwanangu, Baba Kendriki,
Mawezo, Mawe,
yeah, Nakubari sana, Mama Dori, Mama P, Ibira Kuchoka, Mamboi, Wemi Tebo, Wekide, Babu, Akimbo,
Achabas,
Macho Kivure, Baba Isamu, Watupo Sheri. Nakubali sana mwanangu Kimbo. Mikono kanani mwanangu.
The kill name the meter man.
Pakua ngoma kali kutoka kwa DatimSafi.com.